Wanga bantu bafuna mina tizite. Wanga bantu bafuna mina. Wanga bantu bafuna mina tizite. Wanga bantu bafuna mina. Auna tla salu 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 stablisa. Aukonzo salu salu senhlizwe zethu. Wanga bantu bafuna mina. Ngisazonibulala bafana ngesando samahithi. Ngisazoniqeda bafana ngesando samahithi. Kiphethu fophami bafana bami. Yazi mina ngizonitshaya ngofoni bawufoni. Kiphethu fophami.
Ngisazoniqeda bafana ngesando samahithi.